Watajua mimi ndo boss, hata mama anajua mimi ndo boss. Kila mali nikienda niko job, kila mali nikienda niko front. Nia ni moja tu kufika to the top. Hizi noti ni kidogo nipe mob, sima bop bop. Tuna heavy conversation, sima talk talk. Hawasani wako juu, hawa chok chok. Mimi napiga chok, nime chill, niko na wadhima karao. Wanatry kutuingiza kwa landi, tuko na waroro wengi sababu sini waandi. Na pia kona weza na kushikisha andi. Kwa hivyo baby tuwa, can I see that thing? Shikilia ball, can you swing that thing? Move it all around, don't break that thing.
Girl, when the queen, now hapa mindo king.
Boss, boss, boss. Boss, 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 boss. Wanauliza kama ni boss, ni aje sina mwili bigi kama Ross. Daily mood is green to the cost. Baby mama ule ule sija divorce. Anajua kupika dishi ama Ross. Cheki ganji zinakuja sija force. Ukibook ndege book Air Force. Kio resort tunakuja hard floss. Vitu hazibak same to evolve. Sai kuna SGR kwenda coast. Kesho tunapata church in the most. Nimechill wakisoma na wakoach. Parabola zangu hard wana float. Na pita mbio utadhani mini ghost. Life yangu ni expert huni cost. Ndo maana nimekuja fest taki jokes. Yeah.
Boss, 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 boss.